uyabona ndiyakuthanda wena ulipopo fezela.
I say smile, I think it's a good thing.